ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗen alkam sare tati lewru septembre hitande 2026 sakaraɓe to gonɗom heɗade hejoji amen ɗe leydi mangal moɗum wakkati jon o fuu min calmini am sanne mi andina mon tan wide ñalawma hande o ka pomme de terre fayetto jaaba kañum ka cogguji muɗum nabbiti fa ƴaɓɓiti le lumo bamako ɗo fa jottuɗa le laamu kati ele wi julaɓe kañum en ka holliti wiide heɓugol pomme de terre o fayetto usuluji ɓiɗi ɗe makko ɗi waɗi so ɗi tiiɗi yarugol café ana waɗa so neɗɗo wawa laato neɗɗo mo yata caggal muɗum na gara ɓeydorade faamu e le journal amen ngal sakira ɗum sembe kabaruji ɗe mi joganami jiiɗe ande bisimilla moɗon ɓe heɗade men to bamako ɗo fa jottoɗa laamu kati cogguji pomme de terre fa yetto jaaba kañum ka ana wembini sanne yimɓele commotoɓe le ñalawma hande o ɓe kolliti wiide ɗum laatike sababu ɓeydude coggu somayaji maɓɓe le lumoji ɗi ha julaɓe kañum en ka holliti wiide ko sabbi mbini ngabbugol ɗiɗo cogguji fa ƴaɓɓiti ka yo tiɗɗala ɓilɗo heɓugol majji fa yetto usuluji ɗi ɓe joɓanta ɗiɗo kulla kecce fa keɓen famtare anni ko lalacha walate in fa heɓani en dow majjum do feccitango Ousmane Nyalibouli
ley lumoji bamako kati rewɓe somotoɓe ana jogui tiɗallaji saabi ɓeydugol cogguji koɓe jiiɗi wartugol ko yaawi yaafugol cogguji e waddugol kulantereje kewɗe ley lumoji ɗi tiɗugol pomme de terre kañe gabbu ana woodi jaati nde o wakkati hannden kilo pomme de terre ana woodi hakkunde temedere e hemere bambare sappo yaade temedde ɗiɗi kilo gabbu yeey fa temedere e malle hemere e sappo kilo pomme de terre hakkunde temedere e hemere bambare yaade temedde ɗiɗi e nokkuje yogaji hedde maɓɓe kamɓe julaɓe ɓe koltiwide ɓeydugol cogguji ɗi ana fawi dow tiɗallaji waddugol guureji ɗi ewi maɓɓe ɓe codan ko tiɗɗi nana ɗum wadde kamɓe du eɓe coddira no tiɗɗiri cakour gabu kiloji noga e joyyi ana sottire ujunaji tati e temedeji watta yoga fayɗum hiɓɓata kiloji noga e joyyi kilo sottire temedere hemere bambara watta yoga ana tiiɗi fa keɓa temedde ɗiɗi tino sini kilo temedde ɗiɗi noon coggu somaydu temedde ɗiɗi heɗum woni ko neɗɗo wawi wadde cakour pomme de terre ujunaji tati e temere jetti cakour gabu ana sottire ujunaji tati e temere jetti ewi ñamoɓe yogaɓe fanɗugolde mal lekkireduji ɗi e resgol kullantereje ɗe julaɓe mawɓe ɗum saabi mbini ɓeydugol cogguji ɗi
kabaru o kañum ka holtama wiide ana wembini sanne le nokkule kewɗe ele laamu masina genni ɓe noddirta souleyi holtama wiide hippama talatare ɓettide yimɓele jogui ɓe kaɓɓorɗo ɓe antaka ko woni kañum en woni gaɓɓe on ɗo golle ɓe koltama wiide ɗu ɓe taykama nokku goɗɗo kase moɓe noddirta kooro ɗum on hedde goɗɗo mayogolle on ɗo ñalawma goto kabaruji kewɗi keɓade lirule on ɗo nokku kañum ka holti wiide yimɓelle hewɓe gomɓe ɗo mutongaji fa to ele mobileji kañum en woni taykaɓe alal bar ɓettide le nokku moɓe noddir ta souley yimɓele hewɓe kañum en ka iggi nokku o fati ɓe gara ɓe kippo ɗum en hay holtama wiide ɗum yimɓele yogaɓe kañum en ka ɗaɗi hen ɓe yonkiji mumen ɓen ɗo yimɓele holtama wiyama kasem du nokku moɓe noddirta toara ana nokkule woɗɗa sanne genni ɓe noddirta souley le on ɗo nokku ka yimɓelɓe kañum en ka ana yiɗɗi noted sanne saabi ɓen ɗo yimɓe ana hewaɓe le sanne fa ƴaɓɓiti le on ɗo nokku yimɓele kaɓo joguiɓe kaɓɓoɗo kasen du koɓe anditaka ko woni du holtama wiide hippike nokku moɓe noddirta temba ana le commune koubel kounja région douansa ɗum waɗi ɗiɗi lewru septembre ɓettidu kabaruji keɓaɗo ƴurdu toon ɗi ka holti wiide ɓen ɗo yimɓele wujjiti toon dabaji kewɗi ɓe cuumi toon du boutiqueji kewɗi wala fo mo yonki muɗum kañum ka heddi hen tawede tiɗɗala ɓilliɗo e heɓugol kuɓɓojan ɗan le leydi amen ndi kañum ka waytike le ñalawma hande o kaka fo kabaru o ka waytaki sanne banggal yoɓugol passé yimɓele hewɓe kañum en ka holti mette muɗum fewde e majjum ɓe gaɗa noddago fewde kanankoɓe tinno watta koyɗe mum emile on ɗo golle yalla kabaru o kañum kana heeɓa waytade fa keɓen famtare anni ko kanko Mamadou Baba Diara goto ele guɓal kumaniɗo jingande yimɓele ñamoɓe le leydi amen ndi mayram koulibal landodir e muɗum do fettan Ousmane Nyalibouli
ya en comité national
on fedde leydi men ndi jafinode yawaraji gonde le jagode humninde yawaraji ana yaa ko ɓuuri duuɓi joyyi joni nde joɗaki batu sini on jii i fuutiɗallaji batti mum noon ana hani sariyaji tabe fadde ɓeydugol mum coggu yawara hakkunde bamako e sigu ana wonno temere jetti ko coggu kuɓɓojan ɓeydi seeɗa ɗum coggu yawara ko wonno temere jetti yeyi ujunere ka ɗum heewi
studio tamani mo fondation hirondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radio ji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvège
yarugol café kañum ka laatike mbowka yimɓele hewɓe le ñalawma hande o yargol kafe ono yabbitire ana wada so yimbe laato neddo mo yata ciagal mudum feyina hay dunki andan be kabaruji bilide cellal kam en ka ana wadno dan fewde jamande tinno fati yabbintina yargol makko fa kemen famdar anni ko Fatoumata Bintou Balo hebani en do majjum do fetan Ousmane Albidji.
Le café c'est d'abord
café yombo kanan tiagal mbooga e dum moddu en ni tampi e golle nyalom
parfois dur
on kebi fam o gorko fa nyalom mudun wela kinaba ma bolel café bete wala ma fo hinno golle mako le nyalom sabi so hebay dun ana toram le golleji mako adam kulubali o ama wudun goddo holti en nafa ngaji yorgol café bete
selon certains
ko nanama himbe gaabe ana kala en mo in ernde kasendu wukol tv de sini eredu ma yori ana wayo baggidindi dun ka ngatene hakil yabbintinde dun docteur Alhader Maiga holiti wiide nafangaaji gon e mudun ka dun fu tawede padi jarobe dun yabbintina so wana dun en way torde dum ben
la consommation
yargol kafe ana hani wadirinde no hakiniri sabi kafe wattiyogo ana moye caldine do kanya hakillo mon ka en hani bamir dun hakille pad jaboda boloji de natati de nyalom
maximum
aya dun jingu non na joom en baawa yaade ciagal mon kafe an way laataade mbukaaji men ka bamirin dun hakille sabi wattiyogo bamirinde dun no hakiniri dun sendata dun
sakira do min kaddata e kabaruji amene kikide hande mi jooti on sanne hedaade mi